ngekelunge ngiphile phandle kwakho ngeke kuze kulunge ngiphile phandle kwakho girl ngeke kulunge ngiphile phandle kwakho ngeke kuze kulunge ngiphile phandle kwakho girl Bantu baya bonu guti angsa kondi Hey Ngabona ngalo guti indoti yahluleka Umungeko ngabona ngalo guti I'm missing you Hey Alungango guti ndoda ibe yodwa Nepipe lisho kanjalo Ngeke kuze kulunge Ngeke kulunge Ngiphile phandle kwakho Ngeke kuze kulunge Ngiphile phandle kwakho girl Uma ngibona abantu bahamba 2x2 Mina ngihamba ngedwa Hey Ngabona ngalo kuthi indoda iyahluleka Uma ungekho ngiyabona ngalo kuthi I'm missing you Hey Alungango kuthi indoda ibe yodwa Nepipe lisho kanjalo Ngeke kulunge Olala Ngiphile phandle kwakho Ngeke kuze kulunge Ngiphile phandle kwakho girl Ngeke kulunge Ngiphile phandle kwakho Ngeke kuze kulunge Ngiphile phandle kwakho girl Ngeke kulunge Ngeke kuze kulunge Ngiphile phandle kwakho Ngeke kulunge Ngiphile phandle kwakho Ngeke kuze kulunge Ngiphile phandle kwakho Ngeke ngeke ngikhone babe ngeke ngeke ngikhone babe Ngoba ngiyabona ngalo kuthi indoda iyahluleka Uma ungekho ngiyabona ngalo kuthi I'm missing you baby Anungango kuthi indoda ibe yodwa Nepipe lisho kanjalo No 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 Ngeke kulunge Ngiphile phandle kwakho Ngeke kuze kulunge Ngiphile phandle kwakho